focus on the beat.
He thou exalted, O Lord, above all heaven. Be thou exalted, O Lord, above all heaven.
Let your glory be above all the earth.
Aye.
Let your glory be above all the earth.
Be thou exalted, O Lord, above all heaven. Be thou exalted, O Lord, above all heaven.
Let your glory be above all the earth. Let your glory be above all the earth.
Ahai mi go siyo menelo, abu maku nerere. Ai, ahai mi go siyo menelo, abu maku nerere. Ahai mi go siyo menelo, abu maku nerere. Ahai mi go siyo menelo, abu maku nerere.
Say, aku nerere, aku nerere, abu na mamu. Okunerere, okunerere, yabu na hamu.
Inebe, kamadu nile tuagie. Inebe, kamadu nile tuagie. You are the God who breaks impossibility. Inebe, kamadu nile tuagie.
Onu ne kuji teremo, adi onye di kagi. Onu ne kuji teremo, adi onye di kagi.
Jesus, adi onye di kagi.
Adi onye di kagi.
Jesus, adi onye di kagi.
Adi onye di kagi.
Ebe kwe di kosa. 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 Ebe kwe. Oya be kwe di ke.
Be kwe di
kosa. Oya be kwe di ka. Be kwe di ke. Ebe kwe di kosa. Anogim nanu. Anogim nanu. Eba bona mneje, Jesus obeje. Eba bona mnaga, Jesus omaga. Ay, anogim nan, eba bona mneje, Jesus obeje. Eba bona mnaga, Jesus omaga.
Get it.
di kerere o aku chara na oku oje mpata o me no ko ibere nede ibere nede ibere nede eze eze jese ne so no kuru ya adio ye gi na ya na jese tai
Odima, Zurumu Zubia,
odimba ndi nke Chineke bi ya aka mako ihe Chukwu mere mo n'elu ụwa ihuru m n'anya Chineke garisia mgbe niile mkpọkụrụ gị ị na-aza mere ya n'azụ ime mkpagbo na mkpọkụrụ gị ọfịzara o o Chineke onye dịka gị Chineke ebe ite ụzọ atụwa mmụọ n'elu mmụọ ama ama cha macha o nwego onye dịka gị o onye ga-emere m gị isi eme o onye dịka gị onye dịka gị aga m soro ndị mmụọsi denye gị ekele chai aga m soro ndị mmụọsi na-aja gị mma osimiri na-erugharị n'otito gị nga ahịhịa dị n'ọhịa na-efufu aga na-enye gị ekele ụmụ mmadụ bi n'ụwa na-ebikere na-aja gị mma imela, 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 ekele gị ihe niile ego ya nwa nke ya anyị si n'ihe mere dị mma ihe mere dị mma ebi n'ọhịa Chineke ebi ebi n'ọhịa onye gị ebi n'ọhịa Chineke mo ebi n'ọhịa onye gị ihe mere gị ihe na-eme mo ebi n'ọhịa eze mo amara dị n'isi mụ bụ Chukwu chai na ndụ mụ ike dị n'arụ mụ bụ Chukwu n'isi mụ amara dị n'isi mụ bụ Chukwu chai na ndụ mụ ike dị n'arụ mụ bụ Chukwu ụfọdụ gwọrọ ọgwụ iru ọgwụ ọgwụ ka ha bụrụ ọdịchi naanị ịbụ ụkwụ ọgwụ gwọrọ agwọ ụfọdụ gbara ọgwụ iru ọgwụ 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 ka ha bụrụ ọdịchi mana ịbụ ụkwụ ọgwụ gwọrọ agwọ Chidere mi iru ọgwụ see the way you love me see the way you care for me you carry my matter for your head ị na-eme obi na-asọ si mụnna eze nuru nwa nuru n'anyị eze nuru
kwaru na kwani nururo no anyi mone ni mone seru na kwani o wegi mbe ike madu di agari gegi o o digi mbe ike madu di agari gegi nanu eze eze mbu eze nuru Oge na bia mba nyi gabareze
Guru guru
Ndi mozi nefe okifufe Ifufa gusi nono ye waipota Oge na bia mba nyi gabareze
Guru guru
Oareze Aleze 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 Atmosphere of miracle, oh Lord. This is the day of the lottery. Let your healing come, oh Lord. As in the day of the Pentecost, let your power come, oh Lord. Begi ba tebe ke lo guchu kwama
Opa
haro Onye kereke mwena Opa haro Onye kereke mwena Chukwe mwena Ebu begi ba tane zinu na chukwe kwama
Kena mwenye buru suto
Hana aso
Kena mwake kabu
zita Mwane aburuwe
Mwane aburu
hoja Ane ni
Chukwe
ebube bia Ebube bone ni bosu sobe isa buela muwe opa no gine bulisi belu ine bulisi belu imere konu ochi wanu mo isa buela muwe oyine chuku bia yinibo oyine choma bia yinibo ebubebo 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 ebube giba tebe ni lo kuchuku oma okwalua oye buisi ya uza oye ne sivike na dimi ya feo chukwebe chukwebe ebube giba tane zinu no chuku oma ebe oke kabuzi dali mani ya buru oni Kisimu wa 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 lisi mekwela wa Bangu mwenyanyo na bangu mekwela nyo Ewa, ewe remchuku, ewe remchuku Odechi mo, odechi,
odechi
Ima hata kisimu wa 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 lisi mekwela wa Bangu mwenyanyo na bangu mekwela nyo Ewe remchuku, ewe remchuku, ewe remchuku Odechi, odechi Amaram chimpepe Imanamaram chimpepe Amaram chimpepe Okoyeruka noga funanya o Amaram chimpepe Amo mwara mwa Anune kuchitara mwa Okonibo yena mwara mwaku Oyeruka noga funanya Oyeruka noga funanya Oh yeah.